I just can't. I can't send him. Se nyumira mwana. Yeah. Uganda nyumira mwana. Yeah. Yeah, mulokole motoka twala ba wajifuna. Najimujako
majiza.
Naye abagagga munyumira mwana. Se mubi. Echana chezinya zinyolimbi fana yi.
Kama batali ya nyama chito wa wamaji.
Naye abayimbi munyumira mwana. Se mubi. Nye, minyo tusinikie, singe ya li smack, hey ya li mbaga. Guchila rocka shit, bichi bichi man. Smash your pass, isuka woman. The black wakola, tena tosasurwa. Kalango mwalava, kabuzi kesala. Dekava somere, si ata sirika. Nenga mandumu na Uganda usala ukuba black. Zebinye mina mwana.
Uganda nyumina mwana.
Zebinye mina mwana. Tukira kusimu vidata ni tuyiwe huu. Kana kasike we gure datensi jia huu.
Hatukifa.
I just can't. I can't say anymore.
But you know who I am.
Useful idiot. And who are you? Political piglet.
The politics a nyumira muana. Simu muwe.
Zabi nyumira muana.
She say na confidence we have my J. Balonzi bambi vatia na bote vase. Na balonzi munyumira muana. Simu muwe.
Zabi nyumira muana.
Kukera kwevuma, mabloga mukole. Balaba musala, bana batomera. Muku itakulia, muna zuulia. Zikali bagula, chivina talina. Hono sichanisi, mpologo mazilia. Kaza nyama kesi, toku kachakuna. Baku blue tick, the real question is hani ya kuwa all accessory.
Zeminye mira mwana.
Hani ya kubia mzee.
Zeminye mira mwana. Zemo mwana. Yeah, yeah, yeah.
Zekera kusimu vidata nebiwa mu. Kana kasika vengure da tenzi jia mu. Banga gane nyumira mwana. Simo mubi.
Zami nyumira mwana.
Oteka kusiteta sunumia newewa ka.
Okendo suku kapu macha sinajirara.
Na yaba tesi mnyumira mwana. Simo mubi.
Zami nyumira mwana.
Baba kusoso media ne TV bavuma.
Musajia chakuba zihiti waya galira. Nenga munu jia nyumira mwana. Simo mubi.
Zami nyumira mwana.
Baru.